kutoka alo Nilikutana nae Kilimani, Nairobi 2015 Kibaridi cha asubuhi Kijua faniso kikali saa tano Nairobi 2015 Nikamchagua yeye Katikati ya wenzake watano Nikamuomba kaniomba Namba Moyo ni Mungu nikampa moja She's my number 1 Nikamuomba kaniomba namba Moyo ni Mungu nikampa moja Now she's my number 1 Yani namaanisha kwamba Ndo tushawana Tushawana Ndo tushawana Ndo tushawana
Kwa zangu bichi na lopepo wa bahari Alinipita kama meli Ana yumba yumba akidondosa kishenzi Oh, Mikocheni Kamfuata utadhani zombi Habari gani bona uko londi Jina ni gani akasema zari Nkamwambia aje
Aje
Kamwambia kwangu ni
kwake
Nimshike wapi ndio
aje
Taka moyo wangu we
wake
Watango Sana, wakitani ya tutachana Mina yeye tumesha ivana Na ichapo siku na mchana Yani namaanisha kwamba Ndiyo tushawana Tushawana na yeye San mitu na yeye
Tushawana
Tushawana na yeye San mitu na yeye
Tushawana
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 Tushawana